to know.
Nadia,
Nadia,
Nadia.
Seven's music.
Halimbaya, nyumbani mwenzangu chakula hakuna. Nasi heka ya kuna muda natamani kurudi kwetu. Umeni au unitese, eti kisa kupendwa sana. Imeni zidi mipaka, marafiki wananicheka sana. Nimevumilia sana kama maji mwenzako amenizidi kina. Benzi bila pesa pana, nimechoka na ela.
Tembe vipi na magongo yangu wewe.
Siwezi.
Yeah.
Siwezi.
Wevumilia tu.
Siwezi.
Nitembe vipi na magongo yangu wewe. Usijali riziki mafungu kila mtu analake. Tumetoka mbali, safari bado kidogo, baby tufike. Siri zetu zibakie ndani, usiwape faida majirani. Hata mimi natamani upendezo vimbe mitani. Usinikimbie ukiondoka, mwenzako nitabaki na nani. Nihurumie bada dhiki, faraja yetu iko njiani. Wevumilie tu.
Siwezi.
Yeah. Tembe vipi na magongo yangu wewe.
Siwezi.
Yeah.
Siwezi.
Wevumilia tu.
Siwezi.
Nitembe vipi na magongo yangu wewe.
Dubai and I, vacation Dubai, Mokila design.
Ukoshua
Gucci na Chanel, photoshoot Mumbai.
Achacha.
Takutriti ufurai, Mokila design.